Niko wa meze Nilifuza kotuwana Oh na 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 na.
Yes, bamwita Praise 36 n'umusore w'umurundi urimo kuzamuka karimbo ya kise wa Motema niko duhereye ikigano cyacu cy'uyu munsi.
Wai mama n'umusitari uhijya nino fise amabuho wai mama ndiboga.
Uyu munsi ndaza kukubwira inkuru y'urukundo cyangwa se isori y'urukundo nyaboneka ntuje kureye nyakira amazi gawe ndaje nakubwira ukuntu abasore n'inkumi bagiye mu rukundo ukuntu bagiye bakundana ukuntu bagiye babwirana utugambo. Kose ndagenda mvangamo n'indirimbo zigenda zibishimangira kugira ngo mvuke ikintu byari bimeze. Nibutse ko komeze gushyira gashinge kare kuri 94.9 cyangwa 95.2 kuri wowe uri mu gihugu cy'u Burundi naho ku 104.3 ni mu Rwanda ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio imwe rukumbi ivugira Washington DC ikumbikanira icyarimwe muri bya bihugu bita ngo ni bihugu by'imisozi igihumbi. U Rwanda n'u Burundi, Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo ndetse na handi hose. Nuko nguko urashaka no kunkurikira kandi kuri Washington akadomo radio yacu VOA akadomo com of course ukaganira cyangwa se ukabana n'umusore wanyu Ernesto Yego ati wowe uri wanje wa Motema uri wa Motema kana kameze neza musore ashaka kuba zimitoma abakobwa bo mu gihugu cy'u Burundi mu mugendere ko umugendere kuri imungu ndumva cyoroshyereka dutangire rero ikiganiro cyacu nari nkubwiye ngo ngiye kukubwira inkuru y'urukundo ni inkuru y'urukundo mushyira mu bishobora kuvuga ngo Ernesto buriya ngo agiye kuduhimbira ngo tubwire ngo filme yarebye no nagri filme ni ibintu byabaye. Okay abantu wenda ntabwo ndubavuga amazina ariko kuko ndi kubona Kimu imbere yanjye ngiye kumwita Kimu umuhungu ndamwita Kimu umukobwa ndamwita ndera reka ndeyo yana kazina kagezweho mu gihugu cy'u Burundi ramwita nita mwite asina mwite Joana mwite Ndrea. Okay umwite uko ushaka reka nje mwite Nadia. Okay ukuri rero byagenze uyu musore witwa Kim yagiye nyine mu buku yagiye ahantu muri anniversaire cyangwa se ayi mu isabukuru y'umucuti we wari wujuje imyaka arangije hakubitana n'umukobwa baraganira bisanzwe gatoya ubundi muhungu barangije baratandukana kuko nyine bwari bwije umukobwa agomba no kwitahira agasubira iwabo ariko bagitandukana umuhungu yagiye atekereza umukobwa ijoro ryose yagiye avuga ati noneho mana yanjye uyu mukobwa nzamukura hehe yaramukunze kuko yarebye indoro ari ukuntu umukobwa avuga akari ukuntu umukobwa seka. Oh my god umutima w'umutipe cyangwa se umushahawe uragindura kwama.
Kama muri tekere tsabyanje akuno kuno menyura apanga wera kuri yo mifato fasa muri emichangara mi kota kona kize muna kuye kere siru hanyo rasendi mano kukamye kumusuri singa uzyote ukamu anje
Huko ariko nyina ndi kubikubwira na akaga inkuru y'urukundo natekereje kuza kuyivuga kubera ko nzi ko ibi bintu hari n'abandi bishobora kuba byarabayeho muri weekend cyangwa se bishobora kuza kubaho muri weekend ukaza gukubitana n'umukobwa akagenda ukamubona ingendo yukavuga nowe ntago bibaho uyu muntu yari iremye none se nifuta umuntu umwe ashobora kugira ubwiza bungana gutya bikagucanga warangiza ugataha ukamara iminsi yose umutekereza ukagibaza tubwiza bw'ejo oh my god akakidumune yarazibitoma warangiza rero aho ngo ni ku ruhande rw'umuhungu kimwe nuko ngo uko yagiye ameze mu rugo biramunanira kurya biramunanira akazi karamunanira ariko noneho no ku rundi ruhande umukobwa nawe yari yarashize ariko bya bindi byo kuvuga ngo mu muco w'ikirundi no mu muco w'ikinyarwanda ngo nta mukobwa uje uvuga umukobwa ashiriramo ariko akavuga ati nzategereza tu uko bizagenda kose bizategereza natambwira akankunda nanjye nta kintu nzavuga
muya guhuje wa abo waretse nakutuma ukamubwira ko mukunda ko nashize ntabura aho mbihera
Dizwi ya Amerika ni ukomeze gukurikira umusore wanyu Ernest ugezwe niwe muri kuma muri studio uwo ngo bamwita Knowless Tutel arakubwira ngo ko nashize ndimo ndakubwira inkuru y'urukundo nakubwiye kimwe n'undi mukobwa twise izina mwebwe mwishakiye mukunza aho ngaho bahuriye ahantu umuhungu akunda umukobwa umuhungu agenda yashize yafashwe n'ibishashi by'urukundo ariko ku rundi ruhande umukobwa nawe yari yarashize ariko umukobwa agakomeza kwihagararaho nka gutya kwa Knowless akavuga ati sinzabivuga nzategereza mpaka numve akambwira yuko ankunda ubundi tubone kujya mu rukundo icyo ngicyo la chitango ni coup de foudre barimo kuvuga ati nuto bikora nzemera nipfire nyine nipfire gutya ariko sinshobora gutobora ngo ngiye mbwira umuhungu ko mukunda ibi ngibi baba bakobwa benshi bagatinya bagakunda bongo ariko bagatinya kubivuga you know bikagira naho abantu birangira badakundanye kubera yuko umwe yatinye kubibwira undi nta kundi nyine n'umuco wacu kandi tuba tugomba no kubaha ariko burya iyo uri umugabo you know uko karavuga ngo uzatera intambwe imwe basi izindi nzazitera ya byarakomeje rero byarakomeje nyine inkuru yacu irukunda rekanye ikomeze kimara kobeza akajya bikamunanira kwihangana ariko none nk'umugabo agera haravuga ati uko byagenda kose ngomba kuritobora uko byagenda kose ngomba gushaka uko mbigenza kose kabwira umukobwa ko mukunda kera kabaye aramutumira ngo baze gusangira
sinzi gihe nsigaje kwisi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana ku ijana nuko mukunda yehehe wowe nzirigera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza
bamwita King James aravuga ati ndagukunda Kim rero yamaze gutumira wa mukobwa baragenda bajya muri aza kumusura yari yamutikiye bararya bamaze kurya aka karirimbo urimo kumva muri background niko Kim yakinnye arangiza abwira umukobwa ati nyaboneka mbabarira umfashe kano karirimbo tukabyinane cyangwa se tugatambe mu gihe bari kugatamba cyangwa barimo kubyina Kim yahise ajya mu gutwi k'umukobwa aramwongorera ati ndagukunda
Icyo ntukabishidikanyeho ndagukunda Seho novo muri irusubijwe ndi use kuga sekundeva biryo hera mutima wanje yo namo bandimba novo shema yanjye
Mwongere mwibutse kukomeje kutya radio ijwi ry'Amerika ni 94 n'ibice 995 n'ibice 2 cyangwa se ku ijana aho ni mu Burundi no ku ijana 4 n'ibice 3 kuba ari mu Rwanda kudukurikira kuri internet ni waishatu radio yacu voa.com cyangwa se ukadukurikira no kuri Facebook mba mbikeneye cyane kujya kuri Facebook kugira ngo umbe ibitekerezo iyi nkuru ndabizi neza ko abantu benshi y'urukundo bayibayeho cyangwa se ishobora kuzababaho ahangaha rero Kim na wa mukobwa barimo kubyina na kano kariri imbo arimo no kumwibutsa mu matwi amwibutsa ati iyi ndirimbo ni yawe abantu batazi kwiteretera mu Rwanda babyita ngo nokubinda abantu batazi gutereta akenshi bakoresha uturirimbo nk'utu ngutu ukabwira umukobwa ati ndagukunda ariko umva aka karirimbo ayo magambo arimo ni wowe nyabwiye
icyo ntukarishidikanye muhani sekonda kuko ndagukunda
Mugihe rero bari harimo kuri barimo kubyina kano karirimbo amarira yarashotse ku matama ashoka ku matama ya wa mukobwa twamwise Anita hariya cyangwa se twamwise Nadia okay amarira arashoka kubera ko umukobwa nawe yaramaze igihe akunda Kim ariko yarabuze ukuntu abimubwira noneho umukobwa bimwanze mu nda aramubwira ati Kim urakoze cyane kumbwira ijambo basi nyemerera nanjye guture kano karirimbo nanjye tukabyinane barimo kumubwira ati juste toi et moi ati face to face back to back ati juste toi et moi ati et puis charisma oh my god umva
juste toi et moi
nuko kuri rero urukundo rwo rwaje guhita rushyuha kuva kuri uwo munsi kuva kuri uwo munsi tuvugana noneho ibintu byarakomeye amatelefone aracicikana uwo bita kimu noneho umushahara we bajye bamuhemba kasa nkaho ubugabanyijemo kabiri yagatanga impana ka ibintu byose aratangira noneho amwereka inshuti amwereka abavandimwe ibintu birakomera cyane urukundo rurakomera noneho hahandi bagera cyagihe umuntu ashobora kugera akavuga ati ibintu ibintu bigeze kure
Dance avec moi, back to back, juste toi et moi.
Nakubwiye ngo nawe ushobora kuzajya uca kuri Facebook page yacu noneho ukaba nawe watubwira nk'inkuru y'urukundo nk'uku guku katubwira nawe ukuntu byakugendekeye n'umukunzi wawe nubwo byaba byararangiye neza mwimariye cyangwa se bikaza no kurangira nabi nta kundi nyine byose ni amasomo y'urukundo kandi tuba turimo kuganira urukundo rw'abantu babiri rero rwarakomeje ni ukuvuga ngo noneho rurashyuha kimu n'umucuti we noneho ibintu birakomera bakajya basohokana bakajya batemberana impano ziracicikana kuko bombi bari barakundanye wibuke dutangira n'indirimbo ya Kidumu yitwa mushaha bahuriye muri fete y'undi mukunzi wabo w'inshuti yabo bose barahura bataziranye kuri uyu munsi rero bwarakeye kima mfata umwanzuro aravuga ati hoya ntago bigomba kugukurikira hano ngiye kugenda nshaka impeta amaze gushaka impeta aramuhamagara umukobwa aje agiye gutungurwa yumva umuhungu amubwiye gutyo
Ikamuremera umufasha imyaka ibaye myinshi dukundana tugendana dusohokana bita ibanga mu mutima wanjye reba muwe gituma bibaye ngombwa ngo mbivuge hashize igihe
ubwo hari abantu batangiye kunyandikira ibitekerezo bari kuvuga ati Ernest ari kutuvugira ibintu arimo aravuga histoire z'urukundo cyangwa inkuru z'urukundo zacu ni byiza cyane mujye mudusangiza ibitekerezo nk'ibi ngibi kuri Facebook natwe tujye tubiganira n'abakunzi bacu kuko niko bimeze na amasomo ubuzima ni amasomo uyu rero ni kimu arimo kupropose umukobwa cyangwa se arimo kumubwira ati nyaboneka naragukunze tumaranye igihe kinini amafete twarayakoze twizihiza igihe tumaranye inshuti zirabizi ariko igihe kirageze ngo tubane ati would you please marry me urashobora kunyemerera ukambera umugore nkakubera umugabo ukambera
you are the only girl I need to keep you with you you're so fine you're the woman of my dream but your girl I'm really looking for I need a girl with a natural love I should say Thank you.
yarapfukamye rero umukobwa nawe avuga yego amaze kuvuga yego umuhungu amwambika impeta amaze kumwambika impeta ibintu birakomera rukundo rurashyuha noneho batangira no kwitegura ikindi cyari kigiye kurikiraho kwa rukuzabana muri icyo gihe rero muri icyo gihe mana yanjye niho ibintu byaje kubera bibi niho ibintu byaje gukomerera kuko umukobwa yagiye mu rukundo cyane noneho atangira no kugenda abwira inshuti ze azibwira ati dore umugabo nabonye dore inshuti yanjye ahangaha rero niho ahangaha niho noneho abanzi batangira kuzira hari abakobwa benshi bakundaga uyu muhungu ariko barabuze uko bamugeraho hari n'abandi bantu benshi batifuzaga ko urugo rwabo rwabaho aha niho batangiye kugenda noneho basebye umukobwa batangira kumubwira amagambo baramubwira bati uriya muhungu ntago mukwiranye uriya muhungu arakubeshya umugani wa Prince 36 watangiye tubwira ngo wa Motema batangira kumubwira bati uriya muhungu afite amabiro abandi bakajya bamubwira ati njye uriya muhungu yaranterese umukobwa rero aza gukora ikosa yumva amagambo amaze kumva amagambo abwiro yandikira umuhungu message mbi cyane amubwira ko adashaka no kongera kumubona ararakara kuko bwe mu by'ukuri yarababaye kubera yuko bari bamubwiye ayo magambo ariko ntabwo yatuje ngo abanze aganire n'umuhungu ahubwo yahise afata umwanzuro wo kwanga umuhungu arangije we ariheba kuvuga ngo kimu bahise bamutera icyo bita indobo batamuteguje bamubwira bati kare byawe nabimenye utegeta abakobwa benshi ufite amabiro menshi umuhungu aburi ikintu akora kiko buri kintu akora gusa abwira umukobwa ati igihe uzasubiriza ubwenge ku gihe igihe uzakanguka igihe uzatekereza ukabona ko bakubeshye uzagaruke njye uzasanga agatima kagihari ati birambabaza kuzakubonana n'undi muhungu mukundana ati ariko se ubundi wowe ahura uratuje njyewe ku mutima udatuje umva
Zimora ni veya kuzagaruka Sinza chikineje Nuko mifuna nge Ese wawa urura tuze Kunju muti mure melewe Nati sito na jirukani Harishi ya Kanguka Ama soya wange umuka Uzasanga gati makeji
Kongukuru niko kimu nyine yakomeje kugenda yihangana aravuga ati nta kundi nabigenza nyine baranyanze ariko umutima ukamurya ariko arakomeza kunda umukobwa ariko none nk'umuntu w'umugabo nawe atangira gushaka impamvu icyo bakuba yaratumye bamwanga aza guperereza aza kuzamenya ko abamuteranyije bashakaga gushingira wa mukobwa cyangwa se bashaka kuwa mukobwa abana n'undi muhungu wari ufite amafaranga menshi kurenza ya kimu gusa nubwo umuhungu yari afite amafaranga ntabwo yari afite urukundo nk'urwa kimu kimu aravuga ati nta kibazo reka nikarume reka nyine shirire munda kidoma ajya bivuga ngo ni ukurya umutima amenya ati reka ndye umutima amenya ariko icyo nzi cyo azagaruka cyangwa se azabitekereza
ukagira ngo simbabara uwaguhakunde umutima urukundo rwanjye
Mm-hmm. nguri rakomeza avuga ati nzamutegereza uko byagenda kose azasanga gatima kagihari ni 94 n'ibice 9 ukomeje gukurikira na 95 n'ibice 2 ko bari mu Burundi mu Rwanda ni 104 n'ibice 3 aha iyi ngi ni radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro no muhungu wanyu Ernesto ndimo ndakuganiriza ku nguru y'urukundo yabayeho ku bantu babiri bakundanye ariko bakagenda bakagira ibihe byiza nyuma ariko noneho bikaza gusa nkaho birangira nabi naringezaho uyu muhungu yabwiraga umukobwa ati nta kibazo kuri ibyo ukora byose ariko umutima wanjye uracyakuriho njye winzaga uzagaruka umukobwa rero yaragiye bamuha wa muhungu koko bifuzaga ko bakundana batangira gukundana ariko umukobwa yagezeyo asanga ibintu biratandukanye asanze ibintu bitandukanye urukundo kimwe yamuhaga ararubura Imana wa muhungu ya kimu ya muhaga arazibura kumbe ngo abana n'umukire akaba n'umukire ari kumukire utamukunda ahubwo ujeka kumugira nk'igikoresho cye umukobwa atangira kwicuza ku mutima nawe akajya avuga ati mana we icyampa ngasubirana na kimu akajya avuga ati ibyo ari byo byose nta wansimburira kimu wanjye
tariki yambere kwa mulani niko wampiye
ubwo nyine byarakomeje gutyo umukobwa akundana ati bwahita abona umukunzi mushyashya ariko utamukunda byanyabyo cyangwa se utamuha urukundo umukobwa ariko noneho akajya abona afite amafaranga afite imodoka n'ibindi n'ibindi ariko nta rukundo umva gato
ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko ngo urukundo nirusha
nuko nguko ku mutima akajya avuga ati nta wansimburira kimo bambwiye ko iminota irangiye oh my god nta kundi igihe kiba cyafushye cyangwa se iminota iba yafushye ariko twe turimo kuganira ku nkuru y'urukundo rwa kimu ndetse na n'undi mukobwa twashakiye akazi na kanisa cyangwa se nde ariko tuzayikomeza aho tugeze ni ukuvuga ngo umukobwa yamaze gutandukana na kimu amwanze kubera amagambo y'abantu bamubwiye barangije bamushingira cyangwa se bamuha undi muhungu w'inshuti ye bari gukundana ariko ntabwo anezerewe mu rukundo kuko ibyo kimu yamuhaga ntabwo arimo kubona ku mutima ari kuvuga ati nta wansimburira kimu wanjye nubwo twatandukanye nta wamusimbura nuko rero nyine twebwe twamusize arimo kwicuza arimo kuvuga ati ibyo uhagaciriye ubutse ati nuko ibyo ushaka kubona twebwe dusohoka muri studio nkwibutse ko yari umuhungu wanyu Ernesto ugeziwe oh my god igihe nikitadufuhira tuzasubira ku kimuri gitaha ukomeze mugira ibihe byiza
Ugasiku usanga Kukatunisha mutinu Kukwana fite Uwa mkunda Kie kizaza Kwa kwena bandi Atari uwe Kubonda, nyajata nyomba